abona umwami Yesu twicarane kuri ya ntebe nzabona ibyo twizeye yo byose